Kuda lilabe sura jowe tati. Aya nai yaki chapande didi ya jowi. Wajin kinder lady Samaria. Nden, chankitabe ngadi ka ilaki, engaji na habaru beldum. Filibus bo, yai wandi gariri nde lady Samaria, emo waji na nabe habaru almasihu. Nde yimbe funani, ngi alamaji kaidini didi Filibus wadi, becho ihakillo mape doko owi. Gam yimbe dutpe mburti na nama jinni, edi ngulla sembe, nden jarabe ilayobe, dutpe njamtitina. Gam non, dum nani welwelo dungo nder gariri ndin. Nder gariri ndimbo e wodi goddo biyetedo Siman, o darno, emo haidina Samaria nko en nasedda e kude mako, emo wia hore mako, o maudo. Yimbe fu, daga maube hasukabe, njabi ko o wiata. Ebe mbia, neto e wodi baude alla, biyetede baude maude. E tokkumo gam onebi emo haidina be sihiriji mako. Amma nde ɓe njaɓi habaru belɗum ɗum Filibus waajinanta ɓe dow laamu Allah e innde Yeesu Almasiihu, warɓe e rewɓe fuu ngaɗana baptisma. Haa Siman maa e hoore muuɗum tokki Yeesu. Gaɗa o waɗanaama baptisma, o tokki Filibus haade, o hayɗini nde o yi'i alaamaaji e kuuɗe mawɗe ɗe Filibus waɗi. Nde lilaaɓe wonɓe Urushalima nani Samaariyanko en njaɓi wolde Allah. Sai ɓe lili Bitrus e ayato maɓɓe. Nde ɓe njotti, ɓe tori Allah hokka Samaariyanko'en ɓen ruhu muɗum. Gam ɓe ngaɗana baptisma nder inde Yeesu jomirawo tan. Amma ruhu Allah jippoyaki dow komoye maɓɓe taw. Sai Bitrus e aya njoyi juuɗe mu'en dow maɓɓe, ɓe keɓi ruhu Allah. Nde Siman yi'i yowiki juuɗe lilaaɓe dow tokkuɓe Yeesu e hokka ruhu Allah, o waddani ɓe ceede. O wi'i, kokkeyam mimma bawɗe ɗen, gam mo njowanmi juuɗe fuu heɓa ruhu Allah. Amma Bitrus wi'i mo, an e ceede maɗa kalkide, gam a nyuma a waawai sooduki dokkal Allah e ceede. A wala geɗal nder kuugal ngal, gam ɓernde maɗa laaɓaayi Yeeso Allah. Tuubu daga halleende maɗa, toroɗa joomiraawo yaafanuma nyumooji maɗa kalluɗi. Gam mi a woodi ɓernde ɓaleere, halleende maɗa ɗuuɗaniima. Siman wi'i mo, toraneyam jomirawo, gam toko mbiɗon heɓayam. Gada Bitrus e aya tabbitinani Samaariyanko en dow Yeesu, ɓe ngaajinani ɓe wolde jomirawo. Nde e ɓe dow laawol hotuki Urushalima, ɓe ngaajini habaru belɗum nder gariwon Samaariya ɗutkon. Ya jomirawo jomu bawɗe, min gettima gam wolde maɗa, e min toroma nder moƴƴere maɗa. Hokkumin faamu aayaaje maaɗa ɗe min janngi ɗo'o. Aamin. Nder aayaaje ɗe njannguɗen ɗo'o, en nani tokkuɓe annabi Iisaa cankitaaɓe diga gariiri Urushalima, gam torra garankaɓe nyalnde ɗum wari Istifanus. Ɓe ngaɗi ka yiilaaki gariiri gariiri, e ɓe ngaajina habaru belɗum. Gam en nani aaya nayi wi'i, nden cankitaaɓe ngaɗi ka yiilaaki e ngaajina habaru belɗum. Nden aaya jowi ɗawti wiiki, Filibus bo yahi wondi gariiri nder leydi Samaariya, emo waajinana ɓe habaru almasiihu. Ɗo e wanginana en daga nyalnde ɗum wari Istifanus, tokkuɓe annabi Iisaa nder gariiri Urushalima fuu cankitaama. En nani to ɓe njahi fuu e ɓe ngaajina habaru belɗum. Gam non torra garankaɓe ka wardi e barka, gam e non tokkuɓe annabi Iisaa ngaɗi ka waajinki habaru belɗum. Aaya jowi e holla en Filibus, go'oto nder cuɓaaɓe gam faamana sendanki rewɓe ɓe worɓe mu'en maayi nyanki. O yahi wondi gariiri nder leydi Samaariya, o waɗi ka waajinanki yimɓe ɓen habaru belɗum, waato laawol kisindam e kiita Allah garay ka barka hoolaaki annabi Iisaa. Aaya jaweego o yaaki jaweeɗiɗi wi'i, nde yimɓe fuu nani ngi'i alaamaaji ɗuɗɗi ɗi Filibus waɗi, ɓe co'i hakkillo maɓɓe dow ko o wi'i. Gam yimɓe ɗuɗɓe mburtinanaama jinni e ɗi ngulla sembe, nden jaraaɓe laƴooɓe ɗuɗɓe njamɗitina. Nde yimɓe ɓen nani waaju Filibus, Den bengi kude kaidini de Filibus wadata. Diga don, sefu becho ihakillo mape, doko oviatabe. Benjabi fuko Filibus wiibe. Benani bellum naseta. Aya jowena yaki sapo ego o. Nder garirindin, e wodi goddo darno, bieteto siman. Ofo dino hakillo yimbefu, e kude mako de sihiri. Yimbe garirindin bo, maudo e pamaru. E andika mako. Hama ebembia. Kai netto o. E wodi baute alla. Bietete baute maute. Aya sappo e didi. Yaki sappo e tati vii. Ammande benjabi habaru bellum. Dum Filibus wajinanta be doulamu alla. E inde almasihu. Warbe e reope. Fungatana baptisma. Hasiman ma e hore munum. Tokki Yesu. Gada o watanama baptisma. O wadi katokwiki Filibus hade hade. O haidini, de o hii alamaji e kude kaidini de maude de Filibus wadata. Enani, de yimbe gariri ndii, njabi habaru belum, dun Filibus wajinanta be doulamu alla, kobo natuki aljanna, baraka hola ki annabi Isa, sepe chankiti fuko siman darno wi unobe, be koli annabi Isa, hama bengatana baptisma, warbe ereube. Donma, enani, hasi mandarno on e hore mudum, holi Yesu, awadana baptisma. Emo haidina, de oyi Filibus e wada kude kaidini de. Digadon, otakani Filibus, e benjada hade hade. Aya sapo ena yaki sapo e jowi. Nde lilabe wanbe urisha lima, nani samari anko e njabi walde alla. Sebe lili biturus e ayato mape. Nde benjoti, betori alla hokka samari anko en benruhu mudum. Enani do, nde lilabe annabi Isa kori bender urishalima. Nani samari anko en kolake annabi Isa elawol waju Filibus. Sebe lilo e biturus e hayato mape, gampengara be shembitina be ekitina be wolde alla. Nde biturus e hayan jotti, sebe tori alla jomi rawo. Hokka be ruhu mudum, gam sembitina be nder holare mabbe, do annabi Isa. Aya sappo e jowe didi yaki sappo e jowe nai. Se biturus e haya, njowi jude muyen do mabbe, be kebi ruhu alla. Nde siman yi, yowiki jude lila be do tokku be Yesu, e hokka ruhu alla. O waddani be chede, o wii, kokkeyam mimma baude din. Gammo njowan mi jude fu heba ruhu alla. Nde siman darno yi, no biturus e haya, njowani tokkube annabi Isa jude, ngadi doare, be kebi ruhu alla. Se o nyumi nder bernde mako, ha o hokka be shede, gampe kokka mo kankoma, baude hokkuti wope ruhu alla. Se o waddono ibe shede, emo via, kokkeyam mimma baude den, gammo njowan mi jude fu heba ruhu alla. Do e holla en, no sima ni diri nyamra Yesu e kugal mudum gandenno. Wato wadu kisihiri gam hebu kishede. Amma biturus habani mo wii. An e chede maada kalkide. Anyuma awawa e sodu kidokkal alla e chede. Awala agetal nder kugal ngaal. Gam ernde maada laba Yesu alla. Tubu daga hallende maada. Tora jomirawo yafano ma anyumoji maada kalludi. Gam yii awodi bernde palere. Hallende maada udanima. De biturus habani siman non, tonya don siman tubi, vi biturus. Toraneam jomi rao, gam tokom hidon hebayam. Lalle do, siman fami ko nyumaino dumwoda. Gam duwawata sodu kibawde alla ishede. Do ma etabiti nanain, en bawata sodu ki aljanna ishede. Amma natu ki uro alla kobo aljanna. In shafu diga alla, elawal holaki annabi Isa. Gamnon, bandirao am, to anyuma borisku maada, ko njawdi maada, so dante aljanna, to afarki bo siman. Hani tuba, ko loda annabi Isa, mo alla liloi gamyaru kima uro mudum ko bo aljanna. Innani do, de biturus habani siman, siman bo fami nyuma mudum woda, don ye don otubi. non enen ma hande toy dum habana en do ko gadden dum woda hani tuben na ndaroden en jeddotira do ko gadden dum woda amma sai tuben bo nonno siman wadi gam keben barka Allah aya chapande didi e jogi gada bitrus e aya tabbitinani samariyan ko en do yesu bengaji nani be wolde jomirawo sai be nangi lawol gam be cho'o urshalima e dow lawol mabbe hotuki urshalima be ngadi ka wajinki habaru beldum der gari won samaria dutkon do gada bitrus e aya shambidini holare samariyan ko en do annabi isa sai be dauti ekitinki be walde Allah gam be fama lawol Allah gol kisdam barka holaki annabi isa boddum diga don sai be tambi lawol mabbe gam be cho'o urshalima en nani e be dow lawol mabbe so aki urshalima be ngadi ka wajinki habaru beldum der gari won samaria dutkon sai ko wala yimbe dudbe ko laki annabi isa de be nani waji mabbe enon torra ummani ka kautal tokkube annabi isa der urshalima waddiri barka gam yimbe dudbe nani habar beldum ko laki annabi isa woni kisnobe diga hakke mabbe enon duudorgal tokkube annabi isa dauti gam non bandirabe am enen tokkube annabi isa hande to en natti torra ko shaddum to en gannu gam der torra kan Allah jomirawo der bawde mudum waddanay en barka gam non sey munyen der torraji meden e shadele de nattuden fu e non Allah jomirawo barkidinta en ha e lawol meden wobbe ma keba barka kan e mi do Allah jomirawo dautana en munyal der torraji din jareten gam en tokkube annabi isa amin.